Iyi radio mwumva ni radio inkingi, inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda.
Hey, bakunzi ba radio nyinshi turabasuje kuri uyu mugoroba, turi kuwa mbere ku itariki 17 z'ukwezi kwa 10 mu 2016. Nkuko bisanzwe rero tugiye kuvuga amakuru yaranze iki cyumweru, ni ukuvuga icyumweru cyo kuva ku itariki ya 10 kugera ku itariki ya 16 z'uku kwezi kwa 10. Ndi kumwe na Primitive Mukarwe, ngo Primitive wiriwe.
Mwireho neza Gaspar.
Ndi kumwe kandi na Michel Nibizi, Michel wiriwe.
Mwireho neza Gaspar.
Yee, kuri mugoroba reka dusengura amakuru ngira ngo inkuru nyamukuru yabayeho ni urupfu rw'umwami Kigeli waguye muri Amerika ku myaka 80. Kigeli rero akaba yaravukiye Kamembe nk'uko mubizi, ise bamaze kumwirukana bakamukura ku bwami bakamucira Kamembe, bamaze kumucira Kamembe rero Kigeli niho yavukiye. Abazungu babonye abantu bagiye bajya gushaka Kigeli, bambe gushaka Musinga aho ngaho iki Kamembe, barongeye baramwimura bamujyana imuba muri Kongo, ndetse n'imuba ageze yahagirira ingorane kuko abanye Kongo bavugaga bati uyu muntu w'umwami uje mu gihugu cyacu ese aje kuba umwami ahangaha, naho barongeye baramwimura, yaguye rero mu mashyamba ya Kongo nta uzi yaguye. Ariko Kigeli ubwo we yageze ahagaruka mu Rwanda, ndetse yigabira byo kwandikisha imashini ku buryo yigeze no gukora mu rukiko nka grifiye, kugeza igihe rero yabereye umwami muri 59. Muri 59 muziko yabaye umwami ari uko mwene se Rudahigwa Charles apfuye aguye Bujumbura muri 59. Ubwo rero niho Kigeli bamushyizeho, bashyiraho Kigeli bamushyiriraho imwima bagiye guhamba Rudahigwa. Muribuka ko hashatse kuba intambara kubera ko icyo gihe abazungu baravugaga bati ubwo umwami apfuye turashyiraho ubwami abategetsi batatu, umwe w'umutu undi w'umututsi n'undi w'umutwa kugira ngo bategeke. Mu bahutu bari bashyizemo makuza, ariko abagaragu b'ibwami bari aho ngaho ntibabirebere ibyo ngibyo, baravuga bati igihe batangiye kumanura ikiriho bakijyanye mu mva, nibwo bavuze bati ntibishoboka ko duhamba umwami tutarabona undi. Icyo gihe bavuga ko uwitwa Rukeba ariwe wasakuje cyane rwose, akavuga ati ntibishoboka nimusigaho ntabwo duhamba umwami turabona undi. Icyo gihe rero uwitwa umwirongo witwaga Alexandre, witwaga Alexandre ngo niwe wavuze ati musigeho noneho umwami abaye Kigeli, ngo arasakuza cyane mu ijwi rirangurira ati umwami ni Kigeli. Na Alexandre Kayumba izina nibage. Alexandre Kayumba ngo niwe wateye hejuru, aravuga ati nimusigeho umwami ni Kigeli. Kigeli rero wari aho akiri mutoya, ari umusore w'imyaka 20 ngo baramuterura bamutera hejuru ati niwe mwami. Ariko ubwami bwe nyine ntibwakunze kuko ya ubwa mbere abari aba bari bakoronije igihugu babiri yaravuze bati ntuzongera kurahirira Inyanza, ugomba kuza kurahirira i Kigali. Icyo gihe nabyo ashaka kubyangira, baravuga bati nutarahira turabuhundi. Kigeli rero uziko bavuga ku mwami atambukanya barongo ibintu nk'ibyo, hari harimo ibintu byinshi cyane. Kigeli rero aragenda ajya kurahirira i Kigali. Agiye kurahirira i Kigali ntabwo byakunze cyane kubera ko icyo gihe ni muri za 59, abahutu bari mu bucakara, bari mu buja, niho abenshi bari batangiye kujya bavuga bati natwe turi abantu nimuduhe ubutegetsi. Kigeli rero yategetse irya mitwe ya za porosoma ya za parme hutu, yaratangiye kuvuka ikiri amashyirahamwe, ariko batangiye kumva ko bagomba kwibohora. Nguko rero uko Kigeli yategetse rero kubera abo bahutu bari batangiye gusa n'abigaragambya ku butegetsi bw'ubwami, Kigeli yashyize atya afata ibyemezo bikaze cyane, uteye amahane akamwicisha, ni muri urwo rwego nk'uko itariki 8 z'ukwezi kwa 11 59 yicishije umucuruzi witwaga Mukwiye Polepole na murumuna we witwaga Buyi, bose babicira hariya mu bufundi ku Gikongoro, ari abantu b'umwami nyine bagiye kubica. Icyo gihe ndetse bavuga ngo ko babaciye n'ubugabo bwabo bakabushyira Kigeli, bakavuga bati ngaba twabazanye. Barongeye bica abarimu bitwaga Sindibona na Munyandekwe, nabo hari ikirenge ngere muri komine Ntyazo ya kera, batewe n'umushefu witwa Kayihura na Nkuranga, ari Kigeli wabohereje, nabo barabiba babaca ubugabo babushyira Kigeli kugira ngo bamwereke nyine ko babishe. Ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 11 2059 bishe kandi umuntu witwaga Joseph Kanyaruka, murumuna wa Joseph Gitera. Uwo rero Kanyaruka yabonye bamukurikiye arahungaje Burundi, ahungira ku muntu witwaga Renzaho. igitero kiyobowe na chef Mbandan wo mu Nyaruguru kiragenda kijayo kicarenzaho n'umugore n'abana kicana kanyaruka ibyo tubisoma mu mvaho yo kuri 31 z'ukwezi kwa mbere mu 1960 mu bandi bavuga bari abagome harimo sekretari wa Kigeri witwa Gakimenyi ndetse n'uwa musimbo witwa Deogratias Kalisa nabo bishe umugabo witwa Mpangare wari umwe mu bahutu bari batangiye kuvuga bati ikintu cy'ubucakara tugomba kukivaho bice bashatse kandi kwica umwarimu witwa Gasagahutu bamufashe Nyanza yigendera baramufata baragenda bamufungirana mu musarane kwa Kigeri baramuhondagura icyo gihe abazungu niho babimenye Colonel Registe yaramaze kugera mu Rwanda baragenda bavuga ko umuntu bamurekura hamwe n'uwitwaga Dojambline umuntu baramurekura ariko bamurekura bamugize indembe harundi ndetse bisha nanone witwaga Sechugo Augustin wari umucuruzi Nyanza ufite n'abana batanu nawe ku itariki 6 z'ukwezi kwa 11/1959 Kigeri yohereje abantu baramufata babasangaho yihishe mu kabati umutwa witwaga Rwevu ngo niwe amukubise ishoka amucizushi ariko bamanje kumuteragura amacumu aho yari hije ngaho mu kabati mbese Kigeri arapfuye ariko ntabwo twakwibagirwa kuvuga ko nawe yasize ahe ku Rwanda ubwo mbese wenda tuzagira igihe